Inkosi mzalwana, inkosi mzalwana uShakarie. Kwaye, molweni sihlobo. Ukuqinisekileyo kuhle ukuba lapha eLos Angeles kwakhona ngalentsasa phambi kwale nkomfa inkulu kunye nomhlangano ozayo wale veki izayo ngaphaya e-Embassy Hotel. Ndilindele ukunibona nonke ngaphaya kwaye sonke siphantsi kolindelo olukhulu lokuhlangana nenkosi uYesu ukumbona khona ngaphaya. Ukuthembisile ukuba uya kuba khona naphi na ababini okanye abathathu behlangene uya kuba lapho. Kwaye ndiqinisekile ukuba ndihlangene naye ngale ntsasa njengoko bendinyuka ngamanyathelo apha kweli holo xa bonke abantu benolindelo olukhulu belinde isidlo sakusasa nentetho. Kwaye kuhle ukuhlangana apha nani nakwisihlwele sikanomathotholo. Kukho abaninzi khona apha, kufanele ndihle ngomgangatho olandelayo ndize ndithethe kwabambalwa. Kwaye ukubona ezininzi izicelo, ingxaki yentliziyo nezigulo ezahlukeneyo zemizimba yabo, kwaye silapha ngoku ukuthandazela abagulayo nabaxhwalekileyo. Njengoko bendifika kumphezulu wamanyathelo ndijonge kwinene lendoda endala ngoku inyuke yeza kum yaze yathi, "Mzalwane uBrenham, kwiminyaka eyagqithayo yathi yayinengxaki yentliziyo kakubi kakhulu kuba bacinga yayiza kufa. Kwaye ndayithandazela laza ubabalo lukaThixo layiphilise. Kwaye nantsi ilapha ngale ntsasa igqithele kumashumi asibhozo nje ivuya. Ke oko usenza sithathe ithemba elitsha. Kwaye ngoku ngokuqinisekileyo ndicela imithandazo yabantu ngaphandle kumhlaba kanomathotholo kananjalo nalapha. Emva kokuba ndiwushiyile lo mhlangano ndiya eEurope, ezantsi eAfrika najikelele kwimihlangano. Kwaye oku ukuhamba ngombono ke iyakuba ngumhlangano omkhulu phaya, qinisekile. Kwaye ndive kwiminyaka ukuba inkosi ifuna ndibuyele oluncinci oluthobekileyo, ulungiselelo oluthobekileyo ethe yona yandinika. Andicingi yona igqibile ngalo okwakaloku nje khona ngaphaya. Kukhangeleka ngathi kungakho umphefumlo ndaweni ithile endinokuwubambisa kumnatha wevangeli lowo ethe yona yandinika ukuhola abantu indlela yempiliso engcwele, ukuthandazela abagulayo. Kwaye ngokuqinisekileyo ndicela imithandazo yenu ngokubini nina bantu apha kunye nabo abangaphandle kwisihlwele sikanomathotholo. Andinaxesha nje ukuthatha umxholo ndishumayele, nto leyo ndiyilindeleyo ukuyenza emva kwemizuzu embalwa apha kweli holo, kodwa nje ukuthetha kuni amathuba ambalwa ukuqhelana. Kunye nasebantwini ngaphandle esizweni ndiza kuba nomthandazo ngabo bangaphandle ngokukhawuleza kunye nani apha ngokunjalo. Kwaye ndivuya ngokuqinisekileyo ukuhlangana nabo abalungileyo abatsha abahlobo endingazange ndahlangana nabo ngaphambili nje ukuhlangana nabo ngale ntsasa. Sibe namaxesha amnandi eenkonzweni kwezinye iindawo, andisaphumi kakhulu, kuxakekekile kakhulu. Sizama nje ukugcina indlela ishushu phakathi kweJeffersonville, Indiana neTucson, Arizona, apho sindulukele khona kwiminyaka embalwa egqithileyo ngombono wenkosi esithumele phaya. Kanjalo ndingazi apho ndandisiya khona. Kwaye abaninzi benu apha eClifton ndithethe nani kancinci phambi kokuba ndimke. Kwaye nakumhlangano wasePhoenix wombono ozileyo ndibone iingelosi ezisixhenxe kwintlanganisela. Kwaye ndiyazi kwisihlwele sikanomathotholo mhlawumbi abanintsi benu abangabevangeli engcwele, kwaye oku kungakhangeleka kunokufihlakeleyo kancinci kuni, nto leyo ibiya kuba njalo kum. Kodwa kukho nabani onokucacisa nantoni, akuyomfuneko ukuba uyamkele ngokholo. Zizinto esingenakuzicacisa ekufuneka sizamkele ngokholo. Asinakumcacisa uThixo, akukho mntu unokumcacisa uThixo. Ungozimele geqe kwaye mkhulu enamandla. Thina nje siyamkela nje ngokuba sisazi yena uphaya, kuze emva koko ngokholo lwethu ekwamkeleni oko ubuyisela impendulo kuthi ubhaptizo lomoya oyingcwele, nto leyo ndiza kuthetha nje kuni malunga nayo kwimizuzu embalwa apha kwindlela kaThixo okanye indawo yokunqula. Kwaye kuphela kwendawo unokunqula yena, kuphela kwendawo aya kuhlangana nawe kufanele linye kuphela ibandla, inye indawo, linye ixesha, banye abantu, kukho konke ahlangana nako uThixo. Kwaye ndiyathemba ukuba inkosi isikelela umyalezo ezintliziyweni zenu apha. Ngoku ukuza eTucson wakungaqhelekanga loo mibono, ndithetha nani egameni lenkosi. Hayi namnye kuyo, njengokuba ndinokukhumbula. Ungabuza nabani ongomnye ukuba bangakhumbula, nangaliphi ixesha, ukuba wakhe watsho nantoni kuphela koko kwakuyinyaniso. Yasoloko isenzeka nje ngendlela athe iyakwenzeka ngayo. Kwaye ufanele ayenze ngokwezibhalo, ibuyele kuthi kwimihle yokugqibela, kolu hlobo lolungiselelo. Oko, kuya kuba semva kubhaptizo lomoya, nokuthethwa ngelwimi, nempiliso engcwele, nanjalo njalo, ezi zinto. Ukuthweswa komyalezo wePentecost, sithetha ngako namhlanje. Lo myalezo kaKristu ngokwakhe, emntwisiwe phakathi kwabantu bakhe, kunye nezo zinto zikwazinye, athe wazenza ngelixa wayelapha emhlabeni. Emzimbeni wakhe, umtshakazi, nto leyo eyinxalenye yakhe, esenza izinto ezikwanye, njengomyeni nomtshakazi, okanye ukumkani nokumkanikazi, nje phambi komsitho womtshato. Le veki, inkosi ithandile, inqwenela ukuthetha okunye kokuya, ngaphandle emkhankasweni wethu apha, kuyo i-Embassy Hotel, kwaye nohlobo lokuqhelana kwindlela yam ethobekileyo yokuyenza. Ixesha neyure esiphila kuyo, ukuba umntu akazi yeyiphi indlela amakaye ngayo, amakakwenze, okanye indlela yokujika, akusahambi ngokholo. Uyaqikelela nje, uyaqatshisela. Kwaye ukuqatshisela kuku iyaphambili ngaphandle kwegunya elisemthethweni. Ke, ukuba sikhange sifumane elenene igunya elisemthethweni lokwazi yintoni uThixo athe yakwenzeka kule yure, singaze sibe nako njani ukujongana nale yure. Kwaye sifanele sijongane nayo, sisazi ngokholo elizwini lakhe izinto ezifanele ziyenzeka ngoku. Kunye nemeko yezizwe, imeko yabantu, imeko yebandla, nanjalo njalo. Sifanele sikwazi oko, kunye ngoko nendlela emasihambe ngayo ukuya kujongana nayo. Ukuba akwazi mawukwenze njani okuya, nje oko siqhele ukukubiza uhlobo lo lokugxaphagxaphisa, nje ukutsibela ngaphakathi, uthemba ukuba iya kuba lapha, uthemba oku nokuthemba okuya, kwaye ingaba iya kuba njalo. Kodwa uThixo akafuni senze okuya, ufuna sazi oko akutshiloyo malunga nalo mhla, kuze emva koko sihlangane nayo ngokholo. Ngokuba uthe iya kuba ngalaa ndlela. Ngoko siyazi uyinyaniso ngoko, ngokuba akufumananga lizwi lamntu uthile ngayo, ufumene ilizwi lakhe, ngoko oko ekufuneka sikwenze. Kwaye siyathemba ukuba uba wethu wasezulwini uya kusinika oku ngale veki. Ngoko, ndiyaxolisa kuba ndinqunqile oko bendikutsho kwithuba elimbalwa eligqithileyo malunga nokuza ethusana, kwaye ndicinge ngokwam okokuba ibisisiphelo sobomi bam. Ndicinge akukho bani unokuze abe nokumelana nolwalo thuso lwala meko olwenzekayo kulaa mbono ngalaa ntsasa malunga nentsimbi yeshumi ekhaya onokuze abe nako ukuphila emva kokuya. Kutheni? Ndiza ethusana ndisenza amalungiselelo nonyana wam ukwenzela umfazi wam kunye nabantwana ukuba bahambe naye emveni kokuba ndimkile, ngokuba ndicinge ibisisiphelo sam. Kwaye mna ePhoenix neminye emininzi imihlangano phambi kokuba yenzeke, ndinixelele nje indlela eyakwenzeka ngayo. Kulungile. Iinyanga ezimbalwa emva koko, ndandiphezulu eSabino Canyon ngenye intsasa, oko kusemantla nje ethusana. Ndandiphezulu phaya ukuya kuthandaza. Kwaye xa ndandithandaza, ndaba nesandla sam phezulu emoyeni ndisithi, bawo, ndithandaza wena ukuba ngandlela ithile uya kundinceda, undinike amandla ngenxa yeyure endijongene nayo ngoku. Kwaye ukuba umsebenzi wam ugqityiwe apha emhlabeni, ngoko mandize kuwe, kwaye asikukuba andifuni kuza, kodwa ndiyazi uya kuluhoya usapho lwam, kwaye ndicela nje amandla ngale yure. Kwaye into ethile yabetha isandla sam. Ngoku, sihlole sikanomathotholo, oku ndikutshiloyo kungakhangeleka ngokungaqhelekanga, kodwa yinyaniso, kwaye uThixo ngumgwebi wam. Ndajonga esandleni sam, kwaye nalo ikrele, linesingxobo kwindawo yesiphatho, kwaye isiphatho ngokwaso sasenziwe ngeperile, kwaye lakhangeleka ngathi luhlobo lwesikhuselo esibugolide kwindawo yesiphatho. Kwaye isitshetshe ngokwaso sakhangeleka njengento eluhlobo olukhazimlayo. Oh, into ethile enjengenkcenkce ebengezelayo okanye into ethile emenyezelayo elangeni. ngoku wakumalunga neshumi okanye ishumi elinanye kusasa kude kumphezulu wentaba. Ungafane ucinge indlela umntu endiziva ndikwingqondo yam elungileyo unokuziva ume phaya kunye nekrele elingasuki ndawo, abantu bekuyimayile ngeemayile ubambe okya esandleni sakho. Ndaliva, ndalithatha, ndaphekuza ngesitshetshe emva naphambili, kwaye kutheni? Yayilikrele. Kwaye ndabhekabheka ndathi, kuhle, ngoku kungenze kanjani okuya? Naku ndimi apha kanye apha, kwaye akukho namnye kangangeemayile neemayile, kwaye kuphi apho okuya kuvela khona? Ndaze ndathi, kuhle, ndicinga mhlawumbi yinkosi indixelela sisiphelo sam. Laza izwi lathetha lathi, eli likrele lenkosi. Ndaza ndacinga, kuhle, ikrele ngoku likwi okunjengokwekumkani kwisithwalane. Uyazi indlela ababeqhele ukwenza ngayo eNgilani neendawo ezahlukileyo? Ndacinga, oko kukokwaloo nto kwisithwalandwe. Ndaze ndacinga, kuhle, mhlawumbi kufanele ndibeke izandla ebantwini okanye ndibe nazo zonke iintlobo. Ingqondo yomntu ingonakala, uyazi, ukwazi, ingqondo zethu zinesiphelo, yena akanasiphelo ke. Kwaye njengoko ndandinjalo yona laza lemka esandleni sam, ndaza andazi apho liye khona. Ndanyamalala nje. Utheni? Ukuba umntu akakhange aqonde intwana encinci malunga nezinto zikamoya, ubuya kuphambana ngolo hlobo. Ubuya kube ume phaya umangele kokwenzekileyo, kwaye wathi, umbono ayisosiphelo sakho, ungowolungiselelo lwakho. Elakrele lilizwi, amatywina asixhenxe ayakuvulwa, iimfihlelo ze. Kwaye ngoko iiveki ezimbini emva koko okanye iinyanga ezimbini gxebe emva koko ndandiphezulu entabeni kunye neqela labahlobo xa yenzekayo. Iingelosi ezisixhenxe nje ngokucacileyo njengoko nime apho zeza zazitshayela ezantsi ukusuka ezulwini. Amatye entaba qengqeleka ehla ngenduli, kwaye kwaye abantu bemiphaya babekhala beqhubeka, uyazi, kwaye uthuyi labhabha ndawo yonke. Kwaye xa yayisenzeka wathi, buyela ekhaya lakho. Ngoku iyakuba njalo, ingelosi nganye iyakuba lityina ngalinye kumatywina asixhenxe, nto leyo iseteyipini, kwaye incwadi iyakuphuma msinyane ekubeni ngoku luhlobo lolungiso magama. Njengoko nisazi, igrama yam ayilunganga ncam, kwaye abantu abayifanele nje nibe ngabantu abandithandayo nabaziyo indlela yokundiqonda kwigrama yam. Kodwa esinye isifundiswa senkolo siyandilungiselela igrama, kwaye esusa yonke kuhle, mhlawumbi nditsho igama elingalunganga phaya. Andazi kokwazi ke ndive umntu othile ehleka ke ndiyaqikelela oko grama besingalunganga. Kodwa njengomdatshi ndithathe koko ndibhekiselele kuko, kwaye hayi koko ndikutshoyo mhlawumbi. Kwaye kuyimizuzu nje emithathu ngoku ndixelele ekuyeni ekuvaleni kwenkqubo. Ngoku nina bantu abathandekayo ngaphandle kumhlaba kanomathotholo kunye nani bagulayo nabanezidingo apha kwisihlwele, ningabeka nje izandla zenu omnye komnye ngoku ngeli xa sineli lizwi lomthandazo ngabagulayo. Ngoku uYesu wathi umyalelo wakhe wokugqibela ebandleni, le miqondiso iya kulandelelana nabo abakholwayo. Bona abakholwayo ukuba babeka izandla zabo kwabagulayo baya kuphila. Bawo othandekayo wasezulwini, sinjengabantwana namhlanje sithobela oko uthema kwenziwe, sibeka izandla phezu kwazo zonke izizicelo zomnxeba. Wena ubona zona phandle ebaleni phaya, indlela abanezidingo ngayo ababulalekayo. Uyabona abo apha abanesidingo ababulalekayo, kwaye sibanikela kuwe Thixo othandekayo kunye nolukholo elizwini lakho lokuba wena uthe le miqondiso iya kulandelelana nabo bakholwayo ukuba babeka izandla zabo kwabagulayo baya kuphila.
Grant it, Lord, in Jesus Christ's name, amen.
Siphe oko, Nkosi, egameni likaYesu Kristu, amen. Inkosi Salwane Shakarian, ukuqinisekileyo yinyweba enkulu ukubuyela kwakhona elusasazweni ukuza kuthetha kwabanye babahlobo bethu kumhlaba kanomathotholo kananjalo nabakhoyo apha. Kwaye ngokuqinisekileyo solulela esi simemo kuni ukuba nize e-Embassy Hotel ngomso emva kwemini ukuze nithandazelwe, kwaye hayi oko kuphela kodwa zisani abo bangaboni nabo bawileyo. ukuba sithandazele nje abagulayo kwaye sibone uThixo ngokuqhubekekayo esenza imimangaliso emikhulu, kodwa oko kokuza emva kweyona nto. Eyona nto kukusindiswa, ukuzaliswa ngumoya kaThixo, nto leyo endiza kuthetha ngayo kuni malunga nje nethuba elimbalwa apha, nemfuneko yendlela ekufuneka sizaliswe ngayo ngumoya kaThixo. Kwaye impiliso engcwele isoloko itsala umdla wabantu, kwaye ibazise ebukhoneni bukaThixo. Xa uThixo esenza into abaziyo eya kuhle ayiqondwa, asinakho ukucazulula sibonise yenziwe njani. UThixo uyayenza ngendlela yakhe yena enkulu. Ngoko oko kutsala umdla wabantu ukuwazi ukuba kukho ubukhona bamandla ndaweni ithile anokwenza into engaphaya kokuqonda komntu, kwaye oko kubabangela bajonge kwimvana kaThixo. Kwaye soloko impiliso engcwele ndixelele, kwaye ndiyakholwa ngokwam ukuba malunga namashumi amathandathu mhlawumbi namashumi asixhenxe epesenti olungiselelo lwenkosi yethu lalukwimpiliso engcwele. Kwaye wakwenza oko ukutsala umdla wabantu. Emva koko xa babelapho wathi, ngaphandleni nikholwe ukuba ndinguye, niya kutshabalala esonweni senu. Ngoku impiliso engcwele likhadi elikhulu lokutsala ukufumana abantu ukuba bajonge kwinkosi uYesu. Kwaye uGqirha F.F. Bosworth, nto leyo abaninzi benu babe ngabahlobo kuye kwaye bemazi, nolungiselelo lwakhe luthetha lukhulu kum njengomlungiseleli omncinci. Ndaqalisa emihlanganweni yam kwaye ndabalekela kumzalwane uBosworth. Wayeqhele ukuthi impiliso engcwele yintetho encinci engqwabalala ngoku. Wathi impiliso engcwele sisibambisi kwigwegwe lentlanzi. Wathi akuze uyibonise intlanzi igwegwe, uyibonisa isibambisi, uze ngoko ifumane emva koko kwesibambisi ifike kwigwegwe. Ke yiloo nto esizama ukuyenza. Oko yeyethu thina, injongo yethu kukusa abantu kwinkosi uYesu Kristu, kwaye isekwa nguye izolo namhlanje naphakade. Ke ukuba wayengumphilisi kwimihla eyagqithayo, ungumphilisi namhlanje. Nje ubungqina obobam phambi kokuthandazela abagulayo phandle kumhlaba kanomathotholo, kwakuziintsuku ezimbalwa ezigqithileyo ndandihleli phezulu ezintabeni apho izinto ezinkulu zithe zenzeka phambi kweshumi elinesihlanu okanye amashumi amabini abazalwane phaya, apho ingelosi yenkosi yehlayo kakhulu kunye nesikhanyiso esikhulu sibhabha ngesangqa sokukhanya sijikelezayo igqabhuka ukujikeleza khona ngazo iintaba, namatye ebhabha ngamakhulu amabini eenyawo okanye ngaphezulu ngaphaya esika imiphezulu yemithi. Kwaye ndandimi kanye phaya phantsi kwayo, ndaza ndabaxelela iinyanga ezimbalwa phambi kokuba lwenzeke iyakuba phaya kwaye yintoni eyakwenzeka. Ngokuphandle yayixeliwe ngosuku olungaphambili, kwaye onke la madoda abalekele phantsi kwezigadla nayo yonke into ezama ukubaleka ayengazo okwenzekileyo. Kwaye yathetha nam yatsho okuya kwenzeka kanye kwakamsinya emva koko. Ndihleli kweli ilitye elithile phaya kanye apho yavela khona, ndandine nesihlobo esikunye nathi esehlayo seza ukusuka phezulu eMinnesota. Abantu baso balapha ngale ntsasa, kwaye andiqinisekanga kodwa usenokuba lapha kwenye yeminye imigangatho. YayinguDonovan Woods kunye nolungileyo umfosi emtsha umLutere owayesandula ukunikela ubomi bakhe kuKristu, kwaye wayezaliswe ngumoya. Ethobeke kakhulu inkwenkwe yomJamani malunga namashumi amathathu eminyaka ubudala, usapho ababini okanye abathathu abantwana abancinci, wehlela eTucson nje ukuba ngummelwane nam, apho amathathu okanye amane amakhulu andulukileyo ukuze abe ngabammelwane. Kwaye ndiyavuya ukuba nabammelwane abanjeya bandilandela yonke indlela ukusuka eMzantsi Afrika naphi na jikelele nje ukuba kufutshane ukuze babone kunye nam kunye nokuba nam kwaye nokonwabela iziyolo zenkosi. Konjalo ukuthobeka umfo andizange namqaphela kangako kakade. Abantu endibaziyo nendizihlanganisa nabo bafana nabazalwane noodade bam. Ndiyabaqaphela kwaye ndivakalelwa ndicinga baphuma emceni, kwaye ndibathabathele ecaleni ndize ndithethe nabo ngokuba ndiyabathanda. Sifuna ukuphila eluzukweni sonke. Kwaye, amanye amaxesha mhlawumbi emihlanganweni ndicinga ndithetha rhabaxa kuni. Akusuki kuko, asikho kuba andinithandi, kodwa kuphuma entliziyweni yam ngokuba ifanele nje ibe indlela enye. Kukho indlela enye kuphela yokukhonza uThixo, kwaye leyo kwaye kufanele sihlale kwindlela yakhe. Akukhathaliseki yintoni iingcinga zethu, indlela yakhe. Kwaye ndaqwalasela uDonovan encamini yasekunene yendlebe yakhe yayidumbile mhlawumbi amatyeli amathathu kumlinganiselo wayo, kwaye ikhangeleka bomvu kakhulu. Kuhle ngoku ukucinga mhlawumbi ukuba phaya entlango iintsuku ezimbalwa apho sasikhona okokuba mhlawumbi ufunyenwe likhakakhaka elithile endlebeni yakhe, kodwa ekuthabatheni isandla sakhe ndafumanisa ukuba yayingumhlaza. Ke ndathi kuDonovan, Donovan, ingaba kudala kangakanani oku yakubekho usendlebeni yakho nje ukumgungqisa? Ngathi andazi. Ndathi kudala kangakanani oku yakubekho phaya, Donovan? Wathi, mzalwana uBrenham, malunga neenyanga ezintandathu. Wathi, ndathi kutheni ungayichazanga kum? Wathi, oh, ekubeni usaxakeke kakhulu. Wathi, bendingafuni ukuyenza. Wathi, bendicinga mhlawumbi ngelinye ixesha inkosi ingakuxelela. Ke ndathi, uyaqonda ukuba yintoni? Wathi, ndinoluvo olulungileyo. Ndathi, oko kulungile. Kwaye kwintsasa yesibini akukho ngaphezulu kunokuya ibambe inkwenkwe ngesandla. Kwintsasa yesibini kwakungekho mqu nesiva endlebeni yakhe, yayimkile yonke ngokupheleleyo. Amaxesha amaninzi siyacinezela kwaye sizama ukufika koku okuya, okanye uyabona iyi le miqondiso iya kulandelana nekholwa. Ayithanga ukuba bayakuthandazela abagulayo, ukuba babeka izandla kwabagulayo bayakuphila. Kufuneka sibe nokholo ngokwethu koko sikwenzayo. Kulungile. Ke ngoku uDonovan mhlawumbi ulapha, niyakudibana naye, uyakuba lapha. Ukuba akekho apha ngale ntsasa kweminye imigangatho, niyakudibana naye, kwaye uyakubazi obu bungqina. Kwaye kokuphi okunye ngaphezulu endinokutsho? Ndiyakholwa uLuke okanye uYohane omnye wathi ihlabathi lalingenakuqula bamba qulatha iincwadi ezazinokubhalwa ngoko akwenzileyo phakathi kwabantu kuloo mhla wokugqibela. Indlela abagulayo abaphiliswe ngayo, amanxila ahlangulwa ngamawakawaka abo kunye nazo zonke iintlobo zezifo neenkxwaleko. Ngoku nina abakumhlaba kanomathotholo ngokunjalo nalapha ndibambe apha ngoku ezinkulu ezizalise isandla izicelo ezizileyo ngomnxeba ngale ntsasa, iminxeba iqhubeka ikhala kusukela silapha. Kwaye ke thina 196 ezicelo zizile ngale ntsasa ngomnxeba kusukela silapha. Ke masimanyane emthandazweni ngoku njengoko ngamnye, naphi na apho ukhoyo ngaphandle elizweni, beka izandla zakho omnye komnye ukuba ningamakholwa. Ukuba kulilo, beka isandla sakho eBhayibhileni okanye into ethile phandle phaya ngelixa sithandaza apha naphaya. Bawothandekayo wasezulwini, ubungqina obuncinci bukaDonovan Woods nje obunye bamawaka, Nkosi othe wena ngenceba, ndiyathandaza okokuba uyakujonga ezantsi ezintliziyweni zabantu ngokubini apha nakwilizwe likanomathotholo, kwaye banga bonke ngamnye aphiliswe. Wanga ongendawo ngabashiya, kwaye banga bangahlangulwa kuzo zonke iinkxwaleko zabo. Siphe oko bawo egameni likaYesu Kristu unyana wakho siyayicela, amen. Enkosi bawo. Kuhle, eli lityeli lesithathu lam phezulu apha ngale ntsasa bethu, kwaye niyazi ibixeliwe nje ukuba kufuneka sishiye isakhiwo malunga ne-12 imizuzu ye-14 okanye into ethile, kwaye abaphathi bathi osemgangathweni phaya kwaye abanakunikeza ngakutya kwakhona. Ukutya kwethu kutsalile, sibe nezityo ezininzi niyazi. Ke kakhulu sivuya kakhulu ngokuba sibe noku kukhulu komoya intlokomo ukulungisa ukutya njengoko bendinokuyibiza ngale ntsasa apha kunye neli lihle igquba lamadoda. Ndingathanda ukuchaphazela okokuba thina iinkonzo kwakhona ngomso emva kwemini ngaphaya e-embassy ngoku siya kube sithandazela abagulayo phaya, kwaye silindele uThixo ahlangane nathi. kwaye ndizile ukuza kufaka eyam indawo ulungiselelo lwam ekwenzeni konke sinokwenza lo mhlangano ube impumelelo. Hayi impumelelo kuba iyimihlangano yethu, kodwa impumelelo yabantu befumana uYesu Kristu. Leyo impumelelo. Nayiphi imihlangano, nokuba sidumisa kangakanani uThixo, zingaphi izinto ezinkulu esimbona ezenza, mangaphi amaxesha ethetha nathi kumoya, nanjalo njalo. De kubekho into ethile ezuzwayo, imiphefumlo ethile eziswa ebukumkanini. Kwaye umzalwana uShakarien wenzile nje intetho kanye ngoku malunga noko acinga malunga nale mihla esiphila kuyo. Ndikukholelwa ngokunyanisekileyo oko ngentliziyo yam yonke okokuba siphila nje kwixesha lokuvalwa nje kumathunzi orhatya. Ilanga limke kakhulu kwaye xa sibona izinto zisenzeka ngendlela eziyiyo namhlanje kutheni kunzima ukuchaza yintoni esinye isizukulwana esiya kuyizisa. Kwiintsuku ezimbalwa ezigqithileyo mandikunike nje okuncinci okuthile kwangaphakathi. Benze uhlalutyo kwiArizona yonke apho ndihlala khona kuzo zonke izikolo banike abantwana ndikungazini kwabo uvavanyo lwengqondo. Kwaye qikelela intoni kuquka nezikolo zemfundo ephakamileyo kunye nezikolo zegrama. Kwakukho 80% yabantwana abagula kukucutheka kwengqondo. 70% abo babengababukeli bakamabonwa kude. Yabona, amadimoni anyebelezele nje kuthi kwaye esi uyamangaliswa kutheni isiza. Akunakuliva izwi likaThixo likhwaza ngokuchasene nayo, kodwa nangoku naku sizifumana siphinyelwe kuyo. Mandikunike into eyothusayo. Yabona, asingabo bonke abathi kum Nkosi Nkosi abaya kungena, kodwa abo abayenzayo intando kaBawo. Intando yakhe lilizwi lakhe. Singaba ngabanenkolo kakhulu, sibe nexesha elimnandi, sikhwaza, sixhuma kule mihlangano ndeleyo esiyi. Andifuni kuba ngogxekayo, kodwa ndinoxanduva lokulenza kuThixo, kwaye elaa xanduva ukunyaniseka nokutsho oko afuna ndikutsho. Kwaye ndinombulelo kakhulu ngesahluko saseCalifornia abandinyamezeleyo kwiimbophelelo zam. Ukuba andithethi imbophelelo zam ndingumhana hanisi, kwaye ngoku andikho nanyanisekileyo kuni. Kwaye ukuba andinakunyaniseka kuni, ndinganyaniseka njani kuThixo kuba ndiyanibona kwaye ndithethe nani? Kakade siyayenza kuThixo kanjalo, kodwa kufuneka sinyaniseke ngenene kwaye sithembeke omnye komnye. Ngokuqinisekileyo sikweso soyikekayo isigaba. Kwaye ingaba wakhe wema, ndivumele nje ndikunike uhlalutyo nje oluncinci. Asingabo bonke abathi kum Nkosi Nkosi abaya kungena, kodwa ngulowo owenza intando kaBawo. UYesu wathi emhlabeni, umntu akasayi kuphila ngasonka sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwi, lonke ilizwi, hayi njengoku nangoko ilizwi, kodwa ngalo lonke ilizwi. Yayililizwi elinye elalingakholelwanga, yekaThixo, ekaThixo imithetho, eyabangela ukufa usizi naso sonke isigulo nentliziyo ebuhlungu, ukuphosa ilizwi likaThixo, ilizwi elinye. Ukuba yabathabathela ekufeni uhlanga loluntu ngokuphosa ngokungakholwa ilizwi elinye ukuqinisekileyo, kodwa iyakwenzeka. Wathi uSathane, ngokuqinisekileyo ayisokuze, kodwa yenzeka. Ke kufuneka sigcine lonke ilizwi likaThixo. Kwaye ukuba umntu kunye nako konke oku kuva ubunzima nezinto ezaya kuhlanga loluntu ngokutolika ngokungekuko okanye ngokungakholwa ilizwi elinye, sibuyela emva kanjani ngokuphosa elinye? Ukuba ixabisa lonke eli xabiso nkqu nobomi bonyana wakhe, baninzi ababizweyo, bambalwa abakhethiweyo. Baninzi ababizweyo, bambalwa abanyiniweyo. Andinakuthabatha mxholo koku, kodwa kuba asinaxesha, kodwa nje ukushiya into ethile kuni. Masicinge nge ndahamba ngenye imini kunye nomzalwana uShakarien apho babexubanisana iinkomo, kwaye ndabona kwilaboratory apho umzalwana uShakarien wandisa khona, kwaye bafaka kwimbewu yeduna lenkomo nje encinci ngesixhobo esincinci umcinga wematshisi, baze bathathe igquba loku yakho embewu baze bayibeke phantsi kwalaa glasi ekuyibonakalisa kakhulu amatyeli alikhulu. kwaye kwakukho imbewu ezincinci zixhuma kokuya kulaa mbewu, nto leyo siyazi imbewu isuka kwiduna neqanda kwisikhomokazi. Ndaza ndabuza usokhemisti phaya ndathi, yintoni le yayenza okwakuxhuma kwincinci kunjeya phaya? Wathi, okuyazi iinkunzi ezincinci namathole, yabona. Ndathi, kwelaa thontsi lincinci? Wathi, ndathi, mhlawumbi ngoko kulaa mbewu yonke kuya kubakho izigidi zazo. Wathi, yabona, ngoku qaphelisisa. Ngoku, xa le nto inkulu isenzeka, kukho iqanda elinye elilinde ukhozo elinye lobomi kwesaa sigidi, kwaye akukho namnye unokuchaza liliphi ukhozo lobomi elililo okanye liliphi iqanda elililo. Ukuba uqaphela uzalo lwendalo, lingumnqa kakhulu kunalo uzalo lwentombi. Ngokuba kule mbewu kukho enye emiselwe kwangaphambili ukuphila, kwaye ezinye zazo ziyakufa, kwaye asiyo yokuqala edibanayo yeyokuqala ehlangana neqanda. Mhlawumbi iqanda lingavuka emva kwembewu okanye embindini wembewu, ukhozo lobomi lingayenza kwa into ekwanye iqanda. Ukhozo lurhubuluzela kwiqanda nomsila omncinci uwe usuke kulo, kwaye nako kuqalisa ithambo lomqolo. Kukho kuphela enye kulaa mfumba yesigidi eya kuphumelela, inye kuphela, kwaye leyo imiselwe ngangaziwayo amandla emntwini. Noko wena nonke ngokufanayo, onke kulaa makhozo obomi ayafana, into enye kwizilwanyana, into enye emntwini. Imiselwe nokuba iya kuba inkwenkwe, ntombi, intloko yebomvu, intloko yemnyama okanye intoni, imiselwe nguThixo. Onke kuwo akhangeleka ngokufanayo, kodwa kukho omnye phaya elimiselwe ubomi, omnye kwisigidi, noko onke ayafana. Xa Israyeli washiya iYiputa, kwakukho malunga nezigidi ezibini zabantu ezemkayo ngaxeshanye. Bonke ngamnye kubo wava umyalezo womprofeti, wonke ngamnye kubo wabona intseke yomlilo, wonke ngamnye kubo wabhaptizelwa kuMoses kulwandle olubomvu, wonke ngamnye kubo wakhwaza kumoya, wabetha ithamburina kwaye wabaleka esihlenyuka unxweme kunye noMiriam xa uMoses wacula kumoya. Bona wonke ngamnye wasela kwilitye elinye likamoya. Bona wonke ngamnye watya imana entsha busuku ngabunye, wonke ngamnye kubo, kodwa baba babini abafikayo elizweni, omnye kwisigidi. Yayiyintoni uvavanyo? Basela bonke kwilitye elinye, batya bonke imana yomoya enye njengoko siyitya ngale ntsasa, kodwa uvavanyo lwelizwi labaqondakalisa. Xa kufikwa kwixesha leKadesh Barnea, xa baqalisayo ukuwelela kwilizwe lesithembiso, kwaye babengenakuwelela de babe bavavanyiwe ngelizwi, kwaye lonke ishumi elingelinye lajika lathi, asinakufika, abantu banje sinjengemicikwana kubo izixeko zabo zedonga ezinkulu, kuchasa kukhulu kakhulu. Kodwa uYoshua noKaleb babathulisa abantu bathi, sinako ngokungaphezulu kuyenza, ngokuba uThixo utshilo phambi kokuba bemke ilizwe lesithembiso, ndininikile ilizwe, ndinikele kuni lelenu. Kodwa kwakukho omnye kwisigidi ngasinye. Kukho malunga nesihlanu samakhulu ezigidi ababizwa amaKristu ehlabathini namhlanje, kwaye usuku ngalunye lugqiba isizukulwane. Kwaye ngoku ungathini ukuba uchwilo lungeza namhlanje kunye namakhulu amahlanu abantu zwelonke baya kuthatyathelwa kuchwilo ubungasokuze wazi okanye ubone kwasephepheni ngoba behamba? Kwaye ukuza kwenkosi kukuza okuyimfihlelo. Uyakuza abe iyakuba lelona gcuntswana. De njengokuba ebinjalwa ngemihla xa abafundi bambuzayo uYesu, kutheni ababhali besitsho ukuba uEliya kumele afike tanci? Wathi, sele efikile kwaye zange nayazi. Wake wacinga yintoni abayenzayo abantu? Baqhubeka nje bekholwa ukuba uEliya wayesiza, kwaye wayephakathi kanye kwabo, kwaye babengayazi. Ke iyakuba njalo ekuzeni konyana womntu, bayakwenza kuye nje into ekwayo. Umoya kaThixo ulapha, kulungile, siza kwenza ntoni ngawo? Ingaba siza kutya imana? Nanjalo njalo. kwaye singaqhubeki sinyuke njengoko sikhula. Wakhe wayiqwalasela imbewu njengoko umfundisi uPitts ebethetha kwimizuzu embalwa egqithileyo ngendlela imbewu eya ngayo emhlabeni, iimbewu ezininzi ziphaya emhlabeni. Xa uThixo wafukama phezu kwamanzi ngokukhanya, nokukhanya kusizisa ubukho bokuqala bukaThixo, ukukhanya okuthethweyo kweza ngelizwi likaThixo, kwaye ilizwi likaThixo kuphela kwento esazisa ukukhanya. Kwaye xa amanzi abuyela emva, imbewu yayisele isemhlabeni, nokukhanya kwazisa kuphela iimbewu ezasalela kunye nokhozo lobomi kuzo zaphuma, uThixo esenza indalo yakhe. Kwaye ngoku kwintsasa yePasika kwakukho okunye ukukhanya okwabetha umhlaba xa uMoya oyingcwele wanikezelwayo, kwaye unikezelwa ukuzisa ukukhanya kwezo mbewu athe uThixo ngolwazi lwakhe lwangaphambili waziyo ukuba ziya kuba lapha emhlabeni. Njengoko wayazi imbewu yokuqala yasendalweni, uyazi kuphi apho imbewu yakomoya ikhoyo. Umzimba wakho wawulele kanye ngoko apha emhlabeni xa uThixo waqalisayo ukuzisa umhlaba ukuba ubekho. Siyinxalenye yomhlaba, sasilele phaya, kwaye ngolwazi lwakhe lwangaphambili wazi ngqo ngubani oya kumthanda kwaye ngubani oya kumkhonza nokuba ngubani ongayi kumkhonza. Ulwazi lwakhe lwangaphambili luxela loo nto ukuba alenzi njalo ngoko akanguThixo, akanakuba nguThixo ngaphandleni kokuba abe ngongenasiphelo, kwaye ukuba ungongenasiphelo wazi zonke izinto. Ke ubona abantu besenza amaphutha abo, baqhubeka kuyo, babaleka kuyo, kwaye bacinga le naleya, kodwa ayisebenzi kakuhle. Siyayibona, kodwa kukho okusebenza kakuhle, ukufumana intando kaThixo egqibeleleyo nokuma kuyo oko uThixo akubizele kona. Njengomzalwane uJack etshiloyo kwimizuzu embalwa egqithileyo malunga nasezantsi apho kuyo iPershing Square, konke ukubhidakala omnye ngale ndlela nomnye ngalaa ndlela namalunga nezifundiswa zenkolo nanjalo njalo, okokuba ufuna ukwazi imfundo ngezenkolo yihlawuye ezantsi phaya. Ndiyaqikelela oko nje kumalunga njengoko kunjalo eHyde Park eLondon. Ndandisezantsi phaya, wonke ubani unoluvo lwakhe, iyingxubevange ehlabathi lale mihla eBhabheli. Kodwa ingaba uqwalasele njengoko umzalwane uPitts eqhubekile nomyalezo wakhe othandekayo ngale ntsasa kuthi, njengoko eqalisa ukuphuma epakini, kwaye phaya wafumana incinci inyibiba yePasika. Embindini wako konke ukubhidakala, njengoko eyizisile kuthi, yayingenandlela yokuthi ewe okanye hayi, yayibubomi bukaThixo bukhazimla kuyo. Embindini wako konke ukubhidakala, yayilapho ekuqaqambeni kwayo ukuba uThixo wayeyibekele ukuba ibe phaya. Embindini wayo yonke impambano, akukho bani wayeyiqala, zange bakubone okwayo ukuyithethayo komoya. Kwaye injalo namhlanje phakathi kwazo zonke ezethu ezinkulu iintlangano namaqela amakhulu namabandla namahlelo nanjalo njalo, omnye utsalela ngale ndlela kufuneka sibe ngamaBhaptisti okanye amaRhabe, kufuneka sibe yile leya okanye enye. Embindini wako konke kwayo kukho intyatyambo ekhulayo, kukho amandla kaThixo kanye phakathi kwethu evuswa kanye embindini wethu sonke. Masime nje siyijonge imizuzwana, size siyiqaphele ngale veki, size siyibone icumbuluka phambi kwethu. Siyakholwa uThixo uya kuyenza, aninjalo? Ndiyabona sifanele sibe kumgangatho osezantsi ngoku. Ke masithandazeni ngamnye kuthi, Thixo othandekayo, xa siqubuda iintloko zethu ebukhoneni bakho, siziva ukuba asigqibelelanga kakhulu ukucela, kodwa usithembisile oko ukuba singeza akuyi kusigxotha. Kwaye ezi ntetho zikrwada ezisandula kwenziwa zingenakho ukuba yimfundiso omnye kwisigidi, kuphela nje uhlobo lokukhumbula. kuba uthe limqinwa isango icuthene nendlela eya ebomini kwaye bambalwa abaya kulifumana kuba baninzi ababizweyo kodwa bambalwa abanyuliweyo. Oh bawo ongunaphakade, thumela ukukhanya kwevangeli ekunqumlezeni esi sixeko ngale veki ezayo yenkomfa, kwaye ukuba kukho nayiphi imbewu ngandlela ithile ngobakho wena ubukhulu ubulumko bokubonelela njengokuzama ukuyibonisa embewini yeduna nesikhomokazi, bangaqengqelekela enkomfeni wanga umoya oyingcwele ungabanika ukukhanya. Siyaqonda ukuba ixesha mhlawumbi lisemva kwexesha kunokuba sicinga linjalo. Siyathandaza Thixo ukuba njengokuba sisiza apha nje sikholwa mhlawumbi kukho okuthile apha okunokwenziwa okunokunceda abantu okanye kubambisa laa mvu yokugqibela. Siyazi xa ubuhlanti buzele emva koko umalusi uya kuvala isango njengoko kwakunjalo ngemihla kaNowa xa ilungu lokugqibela losapho olwangeniswayo uThixo wavala ucango kwaye babetha bamngomba kodwa kwakusemva kwexesha. Thixo othandekayo, babe nalo ithuba. Uthe, ndilisango eliya ebuhlantini bezimvu. Kwaye indlela eyothusa ngayo ingoma esuka kwimbongi, awonelanga na amashumi asithoba anesithoba kuwe, kodwa hayi, kwakukho engenye. Ingaba yencinci imvu emnyama, okanye ingaba yencinci engento, ingaba sesincinci isikhomokazi okanye iduna, asazi ziphi, kodwa leya yokugqibela kufuneka ingene kwaye ngoko isango liya kuvalwa. Oh Thixo owazi zonke izinto, phengulula ubomi bethu ngale ntsasa, uze usithumela naphi apho sinokuya khona ukuze sibe nokufumana leya yokugqibela, ukuze isango libe nokuvalwa kunye nomalusi ngaphakathi nezimvu. Siphe oko Nkosi, ukuba kungabakho lowo apha namhlanje, ukuba lowo ofanele ukungena ngaphakathi, bonke andinike bona mna ubawo bayakuza kum, kwaye akukho namnye unokuza ngaphandle kokuba ubawo amtsale. Kwaye ukuba kungabakho uxhuzulo okanye imvakalelo encinci eyakuba lena ingaba yiyure yomntu othile apha kwesi sihlwele apha okanye kumgangatho ongezantsi okanye naphi na banokuba khona bangaphendula, ewe Nkosi, ndileya ibhadulayo ebhadulele kude kwaye eye yayilwa bonke ubomi bam, ndivakalelwe ukuba kufanele ndize kodwa namhlanje ndihleli kwicala lokoyiswa, andinakunyuka okanye ndehle, andinakuya ndawo. Oh wangawomkhulu umalusi angeza ahlise izandla zakhe ezithambileyo angenise lowa ngokukhuselekileyo, ambeke emagxini akhe ambuyise ngokukhuselekileyo. Mhlawumbi kukho lowo apha Nkosi ogulayo kwimeko efanayo, athe wathi ugqirha akukho nto enokwenziwa, uzame nzima ukuyinceda kodwa akakwazanga kuyinceda ingaphaya kokufikelela kwakhe, akukho nto anokuyenza, iyeza lakhe okanye imela yakhe ayinakufika kuyo. Kodwa oh Nkosi, akukho nto ikude kwingalo yakho enkulu kwaye ilizwi lakho ingalo yakho. Kwaye siyathandaza Thixo othandekayo okokuba ngale ntsasa ngelixa sithetha nawe ukuba uya kufikelela ezantsi uthabathele phezulu lowa ogulayo nongena kuzinceda ongena kufikelelwa ngazo zonke iimeko zenzululwazi kude kugqirha bangaphilisi. Siphe oko Nkosi, njengoko sicinga ngoDavide, njengoko wayenikwe uxanduva kwizimvu ezimbalwa nje ezimbalwa kodwa ngenye imini ibhereleza laza lafumana leya incinci imvu layikhuphela ngaphandle kwaye lalinokuyitya njengomhlaza obunokutya umzimba okanye ingonyama enkulu. kodwa uDavide engaxhotyiswanga kakuhle ngompu okanye engeyondoda yakrele, kodwa kuphela enesilingi walandela emva kwalamvu. Kwaye xa wasifumanayo isilwanyana esasimalunga nokubulala imvu encinci, wasibulala ngesilingi. Nje esilula, esincinci isixhobo esinentwana yofele nentambo, kwaye kodwa wayenokuthembela kuyo. Asinangcali phakathi kwethu, Nkosi. Singabantu abalula kunye nomthandazo omncinci, kodwa siyalandela ngale ntsasa emva kwezimvu zikabawo. Laa mfazi ohambe izitrato elusizi, etshaya imidiza, ezama ukufumana uxolo ngomdiza. Laa ndoda inukisa igilasi, yazama ukuyibeka, kodwa utshaba luyibambe lwayiqinisa. Laa nkwenkwe okanye intombi ezame ukwenza okulungileyo, engenako nje ukufumana amandla okuqhawula kwinto engalunganga, siza egameni lenkosi uYesu ukuza kubanga laa mvu ngale ntsasa. Sichasa utshaba ngokuba yinto elula, isilinge, umthandazo, kodwa siyeza ukuza kubuyisela lowamnye kubuhlanti bukabawo, ukuze sibe nokunika ingxelo ngezo zinto ebezinikelwe esandleni sethu. Anga amandla kaThixo ngoku angabetha ukholo ezantsi ezintliziyweni zabantu, kwaye wangalaa mphefumlo olahlekileyo ungabuyela ngale ntsasa. Zanga izihendo zobubomi zingamjika zimyeke, kwaye wangangazifumana isiqu sakhe emagqeni kamfundisi, ethwalelwa elukhuselweni kwakhona. Sikucela egameni likaYesu. Amen. UThixo anisikelele nonke, de ndinibone ngomso. Ndiyakuyinikezela inkonzo kumzalwane uShakariye. Lena, ndiyathemba ukuba ndifumene inceba eninzi ebusweni bukaThixo naphambi kwenu, ukukholelwa ukuba ndiyakuma apho ndinixelele into ethile engalunganga. Ndiwagqithile 56 am usuku lokuzalwa kwam ngenye imini. Lona asingomyalezo nje wendoda endala, ndakukholelwa oku kususela ndiseyinkwenkwe encinci, kwaye ukuba oku akuyonyaniso, ndiyakuba ndingoyena mntu usisidenge uThixo naye emhlabeni. Ndinikele ubomi bam bonke ngesi sizathu, kwaye ndingatsho na oku ngokunyaniseka ukuba abe ndineshumi lamawaka obomi, andisokuze ndiguqule uluvo lwam. Ngoko, impiliso isekufikeleleni kwakhe wonke ubani. Khumbulani, impiliso ikuni. UThixo wabeka emthini wepesika yonke ipesika eyakuba kuwo xa wawutyalayo emyezweni. Yabona, wena nje umthi wepesika okanye umthi weapile okanye umthi wesiqhamo kufuneka nje ukhule ekuseleni amanzi emhlabeni. Ngoku ngamnye kuni unezo zakhono kuwe zokukuphuhlisa kuba nguThixo. Sukela utyaliwe kuKristu ngobhaptizo, hayi ngobhaptizo lwamanzi, ubhaptizo lomoya. Akuzi kuKristu ngobhaptizo lwamanzi, ngobhaptizo lomoya. Emva kwemini ngomso, iNkosi ithandile, ithetha kokuya kanjani kwanento kuyiyo ukusetyenziswa kwawo. Sinayo emva kwemini ukuze engaphazamisani kunye nayo nenye yeenkonzo zenu. Ngoku jonga, ngamnye kuni apha ume njengamakholwa, yabona? Ngoko, ubomi obabukuKristu bukuni, bungana ukuba nje ningayibona. Ngumsebenzi kamtyholi ukunithintela kokuya, anigcine nimfamekile, anganenza nimfameke nje oku, yabona? Akwazi apho uya khona ngoko. Indoda imfama ayinakukuxela apho iya khona. Kufanele ifune ukuqonda kothile obonayo. Side sibe nokuqonda, umntu othile ufanele asixelele yintoni inyaniso. Kwaye uKristu ukufele, kwaye ususiwe ehlabathini wasiwa kuKristu, kwaye yonke into onesidingo ngayo ingaphakathi kuwe ngobhaptizo lomoya oyingcwele. Ingaba injalo loo nto? koko kuphela kwento ofanele uyenze ukuqalisa nje ukusela koko ya kwaye nje ukuba umthi usela uyaqalisa ukutyala amagqabi awo imidumba utyale ngaphandle iziqhamo zawo nyaka ngamnye isiqhamo asikho semhlabeni isiqhamo sesityalweni bangaphi abakuqondayo oko yithi amen ke iyabona isiqhamo sesityalweni kwaye sonke isityalo kufanele sisele kwichibi laso njengoko imvula isihla inika esasityalo ubomi ukuba sisele kuyo kwaye njengoko sisela siyakhula kwaye siyakhula side sifikelele kukuthupha okupheleleyo nje kanye ngebandla linjalo liqaqambe kwesi sigaba kwaye njengoko sisela siyakhula kodwa ukuba isityalo sala ukusela emva koko isityalo asinakukhula kwaye ukuba nje uya kuyikholelwa ngoku wena wedwa kakade niyazi yenza njani inkosi ibonisa izinto ezahlukeneyo yoko okwenzileyo noko kufanele ube awukwenzanga nanjalo njalo emhlanganweni besinethemba ukuba umoya oyingcwele uya kuwela phezu kwethu ngale ntsasa wenze oko njengoko besimile kodwa ndiqhubeke ndilindile ndicinga yindawo ebuphakuphaku ukucinga ukuba kumgangatho ngezantsi basifuna siphumile apha yabona kodwa bayasifuna zisemva kwexesha ngoku kodwa kholelwani oku ngentliziyo yenu yonke qhedani yenzeni ukuba ndifumene inceba ebusweni benu njengomntu onyanisekileyo kholelwani oku ngoku bekani izandla zenu omnye komnye ngoku jonga ngoku ibhayibhile ayitshongo le miqondiso iya kulandelana nowilliam branham ayitshongo iya kulandelelana no-oral roberts kuphela ayitshongo iya kulandelana nomzalwane ucobb okanye umntu othile le miqondiso iya kulandelelana nabo isininzi abakholwayo ukuba babeka izandla zabo kwabagulayo baya kuphila ngala amandla kathixo akuwe azisa ubomi emntwini onesandla sakho kuye umthombo onika ubomi bomoya oyingcwele thixo othandekayo egameni likayesu kristu kweli xesha libalulekileyo xa ibandla bangabangema kulo mzuzwana ngaphandle kokuphakuzela kwaye anga amandla avusa ukristu engcwabeni angadlisa ubomi kubo njengoku inyaniso yevangeli yokuba umyalelo kayesu yayingowokuba ukuba babeka izandla kwabagulayo baya kuphila anga onke amandla edemoni sonke isigulo sonke isifo yonke inkoleko yonke into ethuthumbelayo ethe yenzeka ebantwini yanga ingemka kanye ngoku ngokukholwa njengabantu abakholwayo sikucela egameni likayesu kristu amen ngoku phakamisani izandla zenu nize nimnike udumo ukuba niyakholwa ukuba uyayenza thixo othandekayo olu sana luya kufa nkosi ngaphandle oku kube kwenziwe ndohlwaya eli qhina egameni likayesu kristu langalingemka kwisana elimsulwa amen ngoku oogqirha bazamile kwaye basilele kholwa nje